Kwa lekoko la Democratic Alliance mo province ya Bokone Bophirima, re lebisa matshediso a rona kwa lapeng la ga Obakwe Otukile yo o tlhokafetseng mo gare ga dithulano tsa baithuti tse pedi ko Gaisdorp. Ga re ka ke ra letlelela lesho la ga Obakwe e nna ketegelo ya mašwa a baithuti mo porofenseng eno. Ka yanong re gwetlha lekoko la ANC go tla go sireletsa baithuti ba rona, go tla go netefatsa ga baithuti ba bolokesegile ko dikolong, ebile baithuti ba rona ba ithutela mo environmenteng e safe.